tesa siphila ndawonye mama no baba nizekhone ezinhlizweni ngeke sinikhohlwe Sishiye luthando lungapheli Siyohlale
sinikhumbula
Ngisakhumbula ukuhleka wethu Etafuleni sidla sonke Mama mama theka njalo Babe sifundisa ukuphila Sifundisa ukuthandana Sifundisa ukuhlonipha Nisasebenza kanzima Ukuze thina siphile kahle Namuzi izindlu zisathule Akusekho mazwi enu Kodwa zonke lezo zikhathi Sisaphile ezinhliziyweni zethu Izithombe zenu zisodonge Akusekho kubingelela kwenu Izinsuku ziyadlula Kodwa ubuhlungu sakhona Sifunda ukuphila ngaphandle kwenu Kodwa kulula neze Sibonga konke nasenzela khona Nothando nasini sawakho uma ngivala amehlo ami yanibona nemamatheka yazi ngkhona phezulu nisibekile mothando izinyembezi ziyawa kodwa izinkumbulo azifi uthando lwenu alupheli luhlala nathi nje Sabelana ngazo Oh memories won't fade away yeah. Izikhathi sasiphila ndawonye Mama no baba nisekhona ezinhlizweni Ngeke sinikhohlwe Memories won't fade away yeah. Impilo isafani ngaphandle Luthando lungapheli Siyohlale Sinikhumbula Siyohlale Sinikhumbula Mama 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 Nifumule Kokuthula Izinkumbula
나지 고세고 배파가